sheegay oo tunti dalkaygay aruunti dalkaygay xidigno urayate amare 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 ilaahay rumayo dhibaatiyo rajadaran bakahay above